kubesha mbona fite question ubwo buzima chaka fira tension kuba una gufite sibyo meditation God I will marry you in a love way let's be together come tonight nyemerere tuchinaga saye irenga dize kumbana ya gaye the pot tembi totura gahondo nice body kurura basoro ringa karibi fite love usindi ngabu gahonda ritremba batipe bagusariye nabumva nkana senga ufite pot tembi totura gahondo nice body kurura basoro ringa karibi fite love usindi ngabu gahonda ritremba batipe bagusariye nabumva nkana senga mana ya kuremi ya mikora nyubuhanga yeah. Ugukunda siwanga yakura shubuhanga mugahanga siwanga yeah ndagukunda siwanga icyo gituma mu rukundo mbera nka muganga yo ma queen kangumenera ibanga kunera guhanga kangucurangira inanga yeah ishahore keza yaya God I be waiting in Jago to Nation. Kana Kamabo Kwenza Guifes and Kakamaera Kukunda Kukunda Kukure Kapu Sinana Biro. Of the body, tell me to Turaga Hondo. Nice body, Kuraba Sorin and Kalibi. Be the love of sitting Abuka Honda, the chamber, but keep it Abu Sari and Abu Vangana Senga. Malaya Kuremi, Yabikura, and you hanga. Ugukunda siwanga yakura shubuhanga mugahanga siwanga yeah ndagukunda siwanga icyo gituma mu rukundo mbera nka muganga yo ma queen kangumenera ibanga kunera guhanga kangucurangira inanga yeah ishahore keza ya babari bita situation uya sukubeta mbona fite question ubu buzi